It's your boy.
Uga bunyaga stepe kamari sangalasa baby we. Baiwe anacheru apo. Keo vini anakoza so. Inerisa name baiwe. Anka umbira ineo. Anka umbira iweo. Disadasia. No no no. Wela tivine. Niku pepione kampere niku vek. Nuvara kavero. Azako. Nagwirwa manyazi iwo. Maga hoga sikilila. Kasmero kago kama ni malisa. Chimwewe chago chika nipesa neo. Baby ni mabalika neo. Maga hoga sikilila. Kasmero kago kama ni malisa. Chimwewe chago chika nipesa neo. Baby ni mabalika neo.
Malire kuliko sele mosingati nkunda you my darling you my
tari konde momwe unga tirewe unga tirewe unga tirewe tari vele momwe unga berewe unga berewe unga berewe tari wanga
diga mahalo kuna ntima wanga umakunda uga kalaba fobi ndisana medima kazi wangu hilo, chikondi yanga mai yanga tie pateni usa jedo denga sinalanga ego chikondi choko maposa uchi lola mundima ndikari ya kotochi saife yosa najo sosa lila approachi usa za sinte tisikonda na chonchi nufuno sinigonda umu unga telewe weze sikuma hiya nasidele love ya ifeo tisaipa semalire kuliko selimo singati nkunda you my darling
you my maga hoga sikilila